Caesar. Mapenzi mepoteza mini kwa binafu napata kwiki. Mapenzi mepoteza mini hata maboyi wanapigwa miti. Kwajaliwa ukikambaya utakuliwa. In a society kuna wenye mavila watakugongea tu kwa hizo vila. Ataliwa, 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 ataliwa na atasema. Utalaliwa, laliwa, laliwa na utawaichwa. In a society kumearibika, beto watu wanadu kwa pati wapate bima. In a society kumajama kumanina, ukitaka kazi lazima bosa takudinya. In a society degree haimati, bazi wa back nina degree ya mazi. Kimpa bossi salary increase, ukimnyima boss salary decrease.
The social media,
pressure ya nini? Najitesa tesa ya nini? Pressure ni anakuitisha Don Julio na ukunywa chrome na mimi. Usinipo fake usted ukiwa proxy kila pedi kwa na doka. We ni ngombe usikai na goats, millioni ones ana bob. Zile viper tu medoch, nilikuwa willing kona ball. Kila mchoro ones ana dot. Naongeza skari mingi waulize juu sky's the limit. Ili video nyeshe tiris diapatiwe degree. Sima nisi chebi nkisema nlishi kamili. Ile pressure kubwa nkonayo inatoka IG. Kuna pressure mingi inafanya nina chizi mimi. Nafikia pressure mingi inatengeneza diamond. Ati pressure mingi inafanya nina chizi mimi. Nafikia pressure mingi inatengeneza diamond. Yo, for real. Saldi.